bino bya bufuzi ebinsi bisane bana abaagala okubba ebyobugagga byange tewali n'ekyobugagga n'ekimu tebagenda kutwala bya bufuzi byebinkwasa naye ndi mugumu mukama katonda ali nange byonna bye bagweteka babigweteke bano bannakigwaniza abatamanyi kukola abaagala okutwala ebyobwereere bya bufuzi bwebuwaali ebirimu bakasaga aruna abaagala okunsibiza muntunda ebyange naye nakola bikole mwe mugakube gabwe mugaagala ne pulezidenti agalaba